Won't get a dim. Won't get a dim.
Bamba.
Won't get a dim.
Ambulance.
Won't get a dim.
She wanna burn up.
Won't get a dim.
Ay, 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 ay.
Won't get a dim.
So sweet, baby.
Won't get a dim.
Mama way.
Won't get a dim.
Ay, 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 ay.
Ni asubuhi na mapema nishawaka. Mtoto mzuri nikamona nikamfuata. Nikamwambia ulicho nacho nakitaka. Nikajua nimepata, kumbe nimepatwa. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu.
Ananikosha, staili zake kama vyomba na viosha. Wale wengine si wataki ananitosha. Ah, ananitosha.
Won't get a dim. Won't get a dim. Won't get a dim. Won't get a dim. Won't get a dim.
Ay, 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 ay.
Won't get a dim.
So sweet, baby.
Won't get a dim.
She wanna bend up.
Won't get a dim.
Kana.
Totora godi, so totora dogi. Ana vimacho vya paka, totora saibogi. Kabeba mzigo, katotora dobi. Tukiza matubeti, mtoto kabeba odi.
Shabuki bodri, zo chuchu foji. Kote kote digitali analogi. Chegu kodi, nyo solo kufoji. Nile nyewe la kuboost ya linogi. Yeah, mini lizetri commission. Mana mtani zilizidi competition. Nikabadili situation. Ili wakuda zije badili kapushen.
Totoka teacher at tuition. Mana akibita anachaga ma question. Muda hote yupo attention. Anakamba mamba ye ni mwendo wa ma action.
Siyo bwawa sija waipiga mbizi. Na mpenda mbaka na kuwaga chizi. Na pigaga mda hote siulizi. Mama yake miyalishaga ni kabizi.
Ay, 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 ay.
Won't get a dim.
So sweet, baby.
Won't get a dim.
Mama we.
Won't get a dim.